M-A-N to the J.
Era.
And M-U-T-E.
DJ Alemax.
That's
how we do this.
Zlouder.com.
Nabwela na chimwela. So my fans ni afela. Ninaleka na kumvela. Na mabiti ni akwela. Nikamba ziko umo pamozi na mayobali. Na weva kamba man to the J ni mukali. Usalekele hapo uzafika patali. Ukalika mufana uchila na watali.
Gao na muzako dishi una heta. Maraimu ni tuntu no wanda ni masheta. Yonse wa madia dina ni masepa. Badinanga wine nikapita vaniseka. Bazimbera success inendine lada. Baza kwela buanga tisipaza mikoko. This one goes straight to my fans. Gani na tata wani paza manzi kunitandi sana kupanga mabrani. So that maybe ni kule kupani. Hapa na kutasha we more thanks. Muka ni nyamula sininga kwa pansi.
Bantu wanga muchitika ni mitasha. Without you seme manje sini shanshai. Sikomo onse munipanga. Sikomo jime munipanga. Sikomo hey sikomo sikomo jime munipanga. Tipeni ni mukulu wene sininga ivale. Ama ni pulumusa chevika ukavandale. Mafanzi valifulu monga vene one sap. Wasabota miziki sivasi hapo na gapu. Vene vake vamala ima pa kuna sala neo. Chutika ni muzanga pa mozi nene teo. Vene joy H-boy waowe ni baba mani. Kutikela ndiye ngani na muzanga MT. Usheti umwela kuti I hope uliche. Na magelo wafikuti weather nilikusho. YC King Blow onse muliko busy champi. Hand breezy na mafansi vasala top mani J ala. As long as muliko ine sininga soe vana lamzi du. But then kulina mahove. Mafanza chimwela pali imwe sinimvela PC na media. Nika uka che kuseni mulicheva kumateni. Managers mandani apa nilina mdizi. Lay do young easy onse tirina mgemu. J trust na spemu uka kuila kumafanzi uzipeza muwasot. King Bizzo love J onse cheva bwela hot. Na vibia mchikapu kumavesi nilishapu. Unga fuse one's up. Man to the J ndiye zina kwa sila.
This one goes straight to my fans. Gani na tata wani pasa manzi. Kunitandi sana kupanga mabrani. So that maybe ni kule kupani. Hapa na kutasha we more thanks. Muka ni nyamula sininga kwa pansi.
Bantu wanga muchitika ni mitasha. Without you seme manje sini shanshai. Sikomo onse munipanga. Sikomo jime munipanga. Sikomo hey sikomo. Sikomo jime munipanga.
Pakati weze na vichansi ufuna ine kwa sila basi. Na mvela maluma vafunsa mafanzi. Ati ushe hancho una kwa pansi. Ine response ina vauza rasti. I'm a real hancho au neparesti. I'm living a life kapa keto. Kalokoto mera shamba mapoteto. Vadima toka ya muliko tiani. Imwe naka keto kidi muka pasemoni. Real indozi iwe na kuona. Kenan baba mani nawe na kuona. G.A. Bama nipanga. Kunipanga mpaka nagala koviti. Nato nyumbo tuanga rombo veta niti. Hapa na kutasha okay more thanks. Sunga kwele biti without ima wezi. Imwe muna bifu ise tina veji. Big shout out kuli imwe mumatasha. Nona repeat na D-Roku. DJ Fobio umatipanga. Na kuona obite na J-Lucky. Busa tsunami na nigo. Iwe atishani ambo ise tiriko. One goes straight to
my fans.
Gani na tata weni pasa manzi. Kunitandi sana kupanga mabrani. So that maybe ni kule kupani. Hapa na kutasha we more thanks. Muka ni nyamula sininga kwa pansi.
Bantu wanga muchitika ni mitasha. Without you seme manje sini shanshai. Sikomo onse munipanga. Sikomo jime munipanga. Sikomo hey sikomo. Sikomo jime munipanga.
Exclusive to ZLouder.com.
Hi, record.
DJ Alemax Super System.